Aido busente bwange buluma Mirundi jofeze nkuwa tokutula
Pika piko bunyama wetola vika You think I go chill?
Delano
Kwate simu Aida Kwate simu
Pick up the call
Kwate simu Aida Kwate simu Kwate simu Aida Kwate simu
Pick up the call
Kwate simu Aida Kwate simu
Unasaka
Government where you come over Jino tisuse mupe kubusaja over Eti mala timala the game is over Ono wakuzize zange over come over Aida mu Babiloni Aida Aida simu fere mnyakuzi Aida chivanda mkuzi mukenuzi mulimba Ona ukaida Aida usete wange buluma Nirundi jofeze kuwa tokutula Pika piko bunyama wetola vika You think I go chill? Kwate simu, Aida Kwate simu
Pick up the call
Kwate simu, Aida Kwate simu Kwate simu, Aida Kwate simu
Pick up the call
Kwate simu, Aida Kwate simu
Unasaka
Bakuwa na kuluma walinye ya maje Ikobu mansuka lelone meteko Ngoyo kundisomu londo mudo nonji wangayo These girls watagwa
Babaji
Mubacharize nesomye somye rero kiria The magazine girl, mumfo kiria Ebyo kulia vika savan, ebyo kunywa kiria Taya tenda bavyo kola, tebiri kiria
Kwate simu,
Aida Kwate simu,
pick up the call
Kwate simu, Aida Kwate simu, Kwate simu, Aida Kwate simu,
pick up the call
Kwate simu, Aida Kwate simu Government where you come over Jino chisuse mupe kubusaja over Eti mala timala the game is over Ono wakuzize zange over come over Aida mu Babiloni Aida Aida simu fere mnyakuzi Aida chivanda mkuzi mukenuzi mulimba Ona ukaida Aida busente bwange buluma Mirundi jofeze nkuwa tokutula
Pika piko bunyama wetola vika You think I go chill?
Kwate simu, Aida Kwate simu
Pick up the call
Kwate simu, Aida Kwate simu Kwate simu, Aida Kwate simu
Pick up the call
Kwate simu, Aida Kwate simu
Unasaka
Battle Beats UG MC Kim Black Wagwan Uganda Ilan Chikambwe